Blog Talk Radio.
Bakunzi ba radio temeno ngiye kubasuhuza neza cyane Jean Paul mu kiganiro igihe ni ikimutegurirwa buri wa kabiri w'icyumweru ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba biratangiye.
Shaka radio iteme mwumve radio iteme ni radio yacu ni radio yanyu Radio Iteme ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda. Cherchez Radio Iteme, écoutez la Radio Iteme. C'est notre radio, c'est votre radio. La Radio Iteme, c'est le centre, la source, le moteur, la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais.
Ikiganiro ni igihe ni iki nkuko nari nabibasezeraniye bashoboye kureba kuri gahunda y'ibiganiro byacu ndaza kwibanda ku byo nise ubugambanyi bwa bamwe mu banyarwanda bakorera bagenzi babo harimo by'umwihariko abo ni navuze ko ari abacika bacitse ku icumu bagenda bihishe inyuma y'imbuga nkoranyambaga bakagambanira abandi hanyuma kugira ngo basigare bagaragara neza mu maso ya FPR. Mu by'ukuri ntabwo ari urukundo bafitiye FPR bituma bakora ibyo, ahubwo nuko ngo bashaka kugaragara neza mu maso yabo. Mu minsi mike ishize nyuma y'ibiganiro Karasira Aimable amaze iminsi akora, hongeye kwaduka undi muvuduko w'abanyarwanda ku mbuga nkoranyambaga ndetse no kuri za Twitter aho mwagiye mubona bamwikoma. Harimo Tom Ndahiro, we ntabwo ari igitangaza, byo turabimenyereye, nta nubwo twadukwiye no kwirirwa tumutaho igihe, ariko ngendaza kwibanda kuri bamwe bakabaye bavugira ahubwo abo bacikacumu banita ko bashobora kuba bafite ibyo bibazo, aho kugira ngo babafashe muri ibyo bibazo niyo batekereza ko bafite ibibazo, urete ko tubizi ko nta bibazo bafite, ahubwo bagasanga noneho baca inyuma bashaka kwerekana ko uwo muntu ngo adakwiriye kuba muri sosiyete, ari umuntu udakwiriye muri sosiyete. Ayo ni amagambo yagiye avugwa n'abantu bamwe turibuze kugarukaho mu kanya, by'umwihariko uwitwa Miheto uri mu Bubiligi akoresheje imbuga afite atazikoresheje kugira ngo akize ubuzima bw'abantu, ahubwo arazikoresha kugira ngo yicishe bamwe mu banyarwanda basangiye ibibazo. Ntabwo ari we gusa, hariho uwitwa nka kadamie nabwo kandi ntabwo nshaka kwibanda ku mazina y'abantu bake gusa ariko ndashaka gusa kugaruka ku uburemere bw'aya magambo y'aba bantu ndetse n'ingaruka bifite ariko amateka icyari byose ntabwo azaba babarira ayo magambo ndaza kwegarukaho mu kanya mbere yuko nza kutinda kuri aba bantu ndetse kuko ntabwo ari bashyashya bagiye bagaragara no mu bikorwa bya by'ubugambanyi ku gihe cya Kizito Mihigo ndaza kugaruka ku magambo Protemitari yavuze hari mu gihe cyo kwibuka arimo avuga ko Kizito Mihigo nawe ngo kw inzego z'u Rwanda zidahubuka ntabwo ndibuze kubimuvugira yenda reka muze kumwiyumvira twaza gukora isesengura hanyuma avuga ati inzego z'u Rwanda ntizihubuka kuba zaramufashe ni ukubera yari umugizi wa nabi ntakwiriye no kwitwa icyamamare ntakwiriye no kwitwa iki yarangiza za nzego yavuze zidahubuka nawe akazihunga ngibyo rero kuri abo bagenzi bamwe baba basinewa nabyita bagenzi bacu cyangwa se abo bantu biyita ko ari abarescape ariko mu by'ukuri nyungu bahagarariye izabo ku giti cyabo ariko atari iz'abandi cyangwa se badafite sinzi ko hari n'icyo yenda bahuriyeho ku bijyanye no kuba abarescape kuko mu byo bavuga bavugira FPR ariko sindumva bavugira abarescape ndagira ngo ningaruka mu kanya aba bantu ni ukuri bakwiriye kwamaganwa bakwiriye gushyirwa hanze bakwiriye kumenyekana ibi bikorwa byabo bizabagaruke cyangwa se ari cy'amateka azababaza Kayumba Claver uyu n'undi munyarwanda ntari buze gutindaho cyane ariko ndi buvugeho gato Kayumba Claver mu docteur mu pharmacist amakuru yibanze angera havuga ko Kayumba Claver yishwe bamwe mu bamuzi bahoze bavuga bati ntibyumvikana umuntu w'imyaka 48 umuganga ufite ubuzima buzira umuze yarafite abana bakiri bato harimo n'uw'imyaka 3 ati byadutangaje cyane amakuru ariko va ikigara aravuga ko harimo ikibazo kiriya miti ngo harimo ibibazo by'ubwumvikane buke cyangwa se cy'amabanga iriya miti ikoreshwa mu buryo bw'igeragezwa mu byumve neza ko aya makuru nayakiriye ntarabona umwanya wo kugira ngo nyesesengure cyangwa se nyakorere uitohoza ariko Kayumba Claver baravuga ko urupfu rwe rufitanye isano n'ikigega cyangwa se iyi service ibintu by'imiti y'ubushakashatsi mu Rwanda ariko jyewe cyangwa se raditeme turacyashaka kugira ngo dukore itohoza rindi rirambuye kugira ngo tuzagaruke tubabwira neza icyo yazize muri ikiganiro kandi bamwe mu bakunzi ba raditeme bumvise mvuga ko Nepo Ntaganda mukuru wa Lando Ndasingwa cyangwa se Landard Ndasingwa wakaba ari umuvandimwe wa mushiki wabo Louise nawe wapfuye urupfu rutunguranye ubwo nababwiraga ko nshaka gukora itohoza rirambuye kuri urupfu rw'uyu muturage w'u Rwanda abantu bamwe baranyandikira bavuga bati nyabuna reka dushakishira amakuru arambuye uburetse kuko ntituramenya neza niba koko leta yaba iri muri ibi bintu uyu munyarwanda wari ufite hoteli yabanje kuba moteri cyangwa hoteli yitwa Beau Séjour nk'uko batwandikiye babitubwiye bavuga bati biranashoboka ko abantu b'amahoteli ati naroza akaba barabonye ko bamugira amajanja batabantu bose barabasigaye bakora batuma ziriya hoteli binini bitabona abakiriya kandi byubatse hafi yabo ati bose nabo bafite ikibazo tari ikibazo cy'amasambu na amasambu ndetse n'amahoteli ati rero ntitwavuga ko hari urupfu rusanzwe kuko ntiyarwaye ntiyarwajwe ntiyasezeye apfuye urupfu rujya kumera nk'urwa Kayumba ariko abakunzi ba Radio baravuga bati tuzagushakira amakuru arambuye mbere yuko tuvuga ko ari Kigali nako ari leta yamwishe ko hari ibindi yenda dushobora kumenya gusa nawe yapfuye urupfu rutunguranye abantu benshi rero baribaza impamvu y'izi mpfu za hato na hato zimaze iminsi zigaragara ntabwo ari aba gusa abamanga batuvuga bose ni abantu bakomeye hari abandi bashize bapfa ntitunabimenye Robert Kabera mu buhanzi bamwita Sergeant Robert Kabera uwo nawe turaza kumugarukaho mu mwanya, ariko ndashaka kujya nisegure ku bakunzi bacu kuko twabonye conflicting messages cyangwa se messages zigenda zinyomozanya zahashobora kuba ari, bigatuma rero tuvuga ko twebwe nko kuri radite mu ngubu tutavuga ko yahunze nkuko barimo kubivuga, ahubwo muduhe akanya gatoya ariko ndaza kubasomera zimwe mu butumwa batwandikiye. Ariko ejo mugambi niba nta gihindutse kandi nta kizahinduka kuko bigaragara nitubona ayo makuru yandasigaye, ejo turatabariza Robert Sergeant Kabera cyangwa se yitwa bamwita Sergeant Robert nako mu izina ry'ubuhanzi, ariko akaba ari umusirikare ufite ipeti rya Sergeant Major. Bivugwa ko ashobora kuba ari yandanje kandi inkuru zimwandikwaho nazo ziragaragaza ko ashobora kuba ari yandanje. Ntabwo tuzi ko yaba yarahunze aha kwite minisitiri twavuga ko yahunze, byaba ari inkuru nziza cyane haramutse hari umuntu uzi neza aho yaba ari, utwandikire kuri WhatsApp nimero 1508 3 3 5 8 7 1. Ariko amakuru dufite atandukanye nayo ngayo, kandi n'uburyo Virunga Post igihe nitangazamakuru rindi Minadef n'abandi barimo kubivuga, nizere ko batahise bamwica bamenye ko turiho dukemanga iyi raporo batanze, kandi tuzabigarukaho mu minsi ya vuba ejo ndetse. Ariko mbere yuko nza kubasangiza bimwe mu byo dufite, reka nze ngaruke kuri Uganda mbere yuko nza kuvuga kuri Miheto, Mitari ndetse na Karasira Aimable. Ntibagiwe ariko na Bamporiki Uganda, mwarabyumvise ko cyangwa se mwabyumvise niba mutabyumvise mu byumvi yanga kwiteme ko bafashe abantu barafite umugambi w'ubugizi bwa nabi, harimo no kwica umwe mu barwanya ubutegetsi bwa President Yoweri Kaguta Museveni, Bobi Wine cyangwa se Kyagulanyi, akaba bari bafite gahunda yo kumwica kugira ngo bazane kawo mu gihugu, ariko bakaba barihishe mu ishyaka rye bazi ko bazazana kawo ariko batazi uwo mugambi wo kumwica, ku buryo n'abari muri uwo mugambi wo kuzana kawo batangajwe cyane n'uko harimo gahunda yo kwica Kyagulanyi cyangwa se Bobi Wine uzwi ku mazina y'ubuhanzi nka Bobi Wine. Bimwe mu bikoresho bya kuzifashishwa gutwika no kuzana insandi cyangwa se guteza rwasira mu mujyi wa Kampala bavuga ko byafashwe ndetse umutekano ukaba wakajijwe cyane. Gusa impamvu iyi nkuru itureba nuko Kigali irimo iravugwa mu bisambo bikekwa ko byaba bifite umugambi wo kwica Bobi Wine. Banyarwanda, Banyarwandakazi, nta gishyashya kirimo, ndetse bamwe bakavuga ko hari nuko batekereza ko bari kuzanyura muri za ADF. Ibintu nabyo bidatandukanye cyane n'ibyo twari tumaze iminsi dukurikirana ko abantu bo muri ADF ari igihe bari babona ubufasha buvuye i Kigali mu Rwanda. Iyi nkuru y'ibuganda ntabwo nze kuyigarukaho, tuzayigaruka ariko twabonye ibindi bimenyetso cyangwa se andi makuru atandukanye. Gusa icyo mwavanamo nuko Kigali ivugwa muri uyu mugambi bashaka guhitana Bobi Wine kugira ngo izane kawo mu gihugu cya Uganda. Kigali nayo iri mu bisambo bikekwa ko byari byihishe nyuma y'aba bantu cyangwa se Abanyarwanda, reka mvuge ngo Abanyarwanda kuko niyo makuru twabonye avuga ngo Abanyarwanda. Abanyarwanda rero ubu ni giye wa translate nzemo Kigali nka leta, reka rero tubitega amaso. Mbere yuko ngaruka kuri Karasira nagira ngo mubanze mwumve indirimbo n'ubundi yahimbiye niba nabyita ko ari yahimbiye Bamporiki, ariko reka muyumve ngo nyine decision yanyu ni yanjye cyangwa murifatira conclusion. Nivuga ngo uwacukuriye abandi na kwa cukura imisa ntiyananirwa gucukura abantu imva.
ataranzu mubyeyi we mbona ari nta gikarabya yatwenge
message hari bya bintu ajya yigira by'ikinyarwanda ngo gihanitse yanditse kuri Twitter ye avuga ngo kubaka urwanda ni umukoro rukomatanyo abatutira batubaka ngo batutira batubaka ngo bahozeho ariko bakimwe ijambo mu ruhando rw'imfura n'aharererwa bato ejo tutarera abahonye uku baroga rero n'izi byari byo ngo ejo tutarera abahonye uko baroga arakomeza avuga ati inzego zirengera amahame remezo n'izishinzwe ubuzima bwo mu mutwe zikwiye kujya inama wahabye agahaburwa reka mpere kuri uyu bamuriki imbere y'uko njya kuri biriya by'abameto ikibazo gikomeye cyane ndetse cyagombye kuba kiri na offensive kuri ziriya nzego z'ubutabera n'inzego za ziperereza cyangwa se ziriya nzego za law enforcement reka bari komzita ziriya zishinzwe nyubahiriza tegeko bari bajya gufata abantu bagombye byonyine no guterwa impungenge n'amagambo nk'aya iyo kugira ngo ushyireho umuntu amapingu utagomba kubikora kubera ko hari icyaha cyakozwe, ahubwo kubera ko hari suggestion y'umwe mu bayobozi, ngo kubera ko ari uncomfortable, kubera ko yumva atari comfortable n'ibintu byavuzwe na Karasira, akandika akavuga ati inzego z'uburezi uyu muntu aroga abanyarwanda ntabwo byabikwire ko yigisha abanyarwanda, bagahita bamwirukana. Inzego z'umutekano cyangwa se z'indera zikwiye kujya inama zikareba, bagahita ako kanya bavuga ko babonye noneho tip yo kujya gufata umuntu wahemukiye leta cyangwa se wakoze icyaha. Byonyine minisitiri w'ubutabera, umushinjacyaha mukuru cyangwa se n'abashinjacyaha na polisi RIB n'abandi bagombye guterwa impungenge n'igihe bumva hari ibintu imvugo iri suggestive nkiyingiyi yabampura iki, kugira ngo ari yiza kubabwira ngo ibintu biri ni open, biri muri public, amagambo avuga buri munsi nta kintu gishyashya yenda yahinduye. Soko batabibona, ahubwo icyo ashaka kubabwira ni ukubabwira ati turi uncomfortable, bigeze ahantu twumva duserezwa, bivuze iki sibyo? Aho rero niho ntekereza ko igihugu cyacu nyine cyarapfuye burundu, ntabwo ari ubwa mbere, ariko kubona n'uyu muntu ngo ni ministre, secretary of state, ashobora nawe kwandika ibintu nk'ibi ngibi inshuro ya mbere, akavuga ati baramwirukanye, nabyanditse ubwa mbere baramwirukana, ubwa kabiri akongera nabyo bindi bitanu no gushekerwa nabwo akongera, yabuzwa n'iki ubwa mbere yabikoze barirukana, ubu ngubu se yabuzwa n'iki kongera kubyandika? Kuko resulta yabonye kiriya gihe saramushimishije, nicyo yari yasabye, n'uyu munsi nibyo ashaka kandi nibyo ategereje ko bari buriyajise muri faso imwe mu buryo bumwe. Birababaje ariko ndabizi hari bamwe bavuga bati nta gisigaye kuvuga, ariko hari nk'umuntu yenda umwe uri buze uyu munsi, njye mbabona bamwe basubscribing umunsi, yenda hakajyaho akavuga ati mwabonye abandi bantu 10 ku munsi, 10 na bangahe bashyashya bashobora kuba subscribing kuri izi channel, kuri iyi channel, bashobora kuba yenda batarigeze bumva amagambo nk'aya ngaya, batarigeze bumva nk'amagambo tugiye gukina ya protemitari. Birababaje cyane, ni byiza ko tuzakomeza tukabivuga, ikibi iyo uretsaho ukabifata nk'aho ari bisanzwe, igikurikira nta kindi nuko bifatwa nk'aho koko nk'akamenyero tukabana nabyo, kandi n'ubundi bisa nk'aho ariho bamwe ariko bamaze niko bimaze kugaragara kuri bamwe, bisa nk'aho tumaze kumenyera ibi bintu. Ni byiza rero ko dufata undi murongo, kuko ibi bintu birababaje cyane, ntabwo ari bamuriki gusa. Ndahiro sinshaka kumutindaho, murabizi ko ibyo avuga ni bimwe buri gihe yigize umu victime kurusha abandi ba victime bose, nawe ari kuri Karasira Aimable amugeza ahantu arakurikirana buri munsi ngo ipfobye n'iki ibi byose, ngo kubera ko ngo bavuze ngo kwa Habyarimana ngo ntiyabaga mu nyangire, erega biranashoboka ko yahabaga, ibyo ntabwo ari ikibazo, kuba harabaga mu nyangire wowe ngwino nawe ubisobanure, uvuga uti mu nyangire yarahabaga munayisobanure. Hari na bamwe bavuze bati yes ko Habyara hari igihe bavugaga bati ntuzigere uronga umusirikare ntabwo yemeye kurongora umugore w'umututsikazi. Yes, ngwino ubivuge noneho uyenda tujye muri deba yo kuvuga ko yenda kwa Habyarimana batajya kureba uwo wajyanye nawe mu kabari, noneho nawe uvuge evidence cyangwa se uvuge ibyuzi bitandukanye, ibyuzi bitandukanye nibyo twe turimo tuvuga. Ariko kujya hariya ukavuga ngo Karasira yavuze ngo muhaguruke ngo mwokagire Imana mwe ngo mumujyane Ndera, ngo mumujyane kumugorora mumushyireho amapingu, mukabikorera no muri za groupe zanyu zirimo ba Bizimana bivuga ko barengera izo nyungu z'abantu bacite ku icumu, mukabikora muri izo groupe zo kugira ngo mwerekane ko mukora mukundwe na leta. Ndaje kugaruka mukanya kuri abo bantu, ariko ibyo bintu niba ari no kuvuga ko yenda Karasira beshye, hari uburyo mushobora kubikora mudashatse kumugerekaho kumwicisha. Nimuze muvuge ububi bwo kwa Habyara, ntanubwo yigeze navuga ngo habyara ngo yari marayika. Oya, yavuze munyangira ati munyangira yazanywe n'abari abantu buhanze, nibwo yagaragaye ushobora kuvuga uti jyewe ku bwanjye uje ukankumva ukambwira uti munyangire yo we ko habyara yari institutionalized, yari muri institution nabyumva. Ariko ntabwo nigeze nyibona nubwo ntarabaga mu Rwanda, ntabwo ushobora kumbwira ngo yari ifite yari kuri nivo yo ku bwa FPR. Ntabwo abeshya, aravuga ukuri. Ariko noneho reka tuvuge kutemeranya nawe, nongere mbitsindagire ngo hino nawe ufate platform uze ubivuge uvuge uti sinemeranya n'ibyo Karasira avuga. Karasira ntabwo ibyo avuga uti yari umwana yenda ntabyo yabonye, dore ngiye ibyo nabonye. Ibintu avuga biri offensive bishobora gutuma muvuga ngo ni igihombo ni ikirumbo muri societe ni iki muri byo ngibyo kabyo binshobera. Ni igiki gishobora gutuma utaza ngo munyomoze niba wumva be? Yenda mufate platform imwe mugiye kuri Real Talk mugiye kuri mbona. Iyo niyo demokrasi mubeshya mufite. Kuki demokrasi sobanuye kuza gusa ari ukumuvuga ibyiza cyangwa se muri ku ruhande rwa FPR? Birababaje cyane kumva ngo umuntu ufite free speech cyangwa se freedom of speech n'umuntu uvuga ibyiza bya FPR. Reka ngaruke noneho kuri abangaba witwa Miheto n'urubuga rwe. Mbere gatoya yuko nza kuri ibi bintu yenda kuri Miheto n'uwari we, ndagira ngo ngaruke ku magambo amwe muri forum yaba yavuga ngo ububa abonwa n'uhagaze. Ndabyibuka Kizito bajya kumufunga bwa mbere, nubwo yenda bitari bizwi n'uburyo byagiye bijya hanze. Nari nicaye ku rubuga rwitwa urubuga rw'intore, kera WhatsApp nyine urumva ubu ntabwo bakizikoresha cyane, bakoreshaga ubu ntabwo imeri bakiyikoresha, ariko bari batangiye kwandika bavuga uburyo ngo indirimbo ye barimo bamaze no kuyinyonga. Ibyo ntibyari bihagije ko bavuga bati turayinyonze reka turekeraho. Ntibigeze bamwegera ngo bamubwire bati twayinyonze ndetse nta nubwo tuzaguha umwanya wo kuririmba kuri kwibuka Jenoside nk'uko twari twabiteganyije. Ahubwo bongereho ubugambanyi. Burya rero impamvu ngiye numvaga ikiganiro ari ngombwa cyane, urabona kenshi turahura ahangaha tukavuga amabi ya Kagame, tukavuga amabi ya FPR n'ubutegetsi bwayo n'inzego z'umutekano zayo, tukavuga ukuntu abantu bapfuye bishwe n'inzego z'umutekano, barashwe ari ku mapingu, abarashwe nako bapfuye babeshya ngo bimanitse, abarashwe babeshywa ngo bariho ngo birukanka bacika inzego z'umutekano bajya kuburana bambaye amapingu bari mu mamodoka bari proteje n'abasirikare batagira uko bangana. Tukavuga abantu bapfuye nka Rwigara ngo biyahuye, tukaza tukavuga muri ku nzego z'umutekano gusa, ariko ntituvuge abandi bantu bari asosiye hagati aho ngaho. Abo bantu bafite icyaha kijya kungana n'icy'izo nzego cyangwa se bingana, ndetse ahubwo aho ngaho bandi bashobora kuba ari bafite n'ibyaha biremeye kurusha, kubera ko ubundi ushobora kumbwira ngo urampamagara nkanjye Jean Paul nsanze ntakumenyereye cyangwa se ntakwiyumvamo, ntabwo najya kwirirwa njya guhura nawe. Icyo gihe yenda naba save ubuzima bwanjye bwabaye saved. Nuko hari igihe ntaza kureba yenda ubuzima bwanjye bugakira muri ubwo buryo. Ariko noneho abo bandi bagenda bakavuga bati ngwino duhurira ahangaha, kandi babizi ko abantu bagiye kubica ari nabyo ibingibi, noneho birarenze ntibakiri ibyo byo kuba setting up, basigaye bajya ku mbuga bakavuga ngo uyu muntu ni ikirumbo muri societe, ngo ntabwo akwiriye. Ubu niho ndavuga bimwe biri muri izo commentaires zabo, bakavuga ko ibyo avuga ari ibinyoma wiye n'amateshwa n'ibindi. Nta n'umwe uvuga uti muzaze tumunyomoze, ahubwo abo bameti bakavuga bati ni igihombo kuri sosiyete nyarwanda, mbese nko kuvuga ko adakwiriye, igihombo kuri sosiyete nyarwanda. Bakanavuga ko bagerageje kumuhanura ngo ariko ngo akabatera utwatsi, icyo bariho baganishaho muracyumva. Bakavuga ko iriya myitwarire ye yafashe intera idasanzwe ko ndetse nabo badashobora bahitagishoboye kubyiyumvisha. Donc ikibazo rero bavuga na rimwe bavugana na rimwe buzigira wumva bavuga bati ibyo yavuze ngo banabigarukeho banabikureho deba naho ngaho mu biganiro byabo, ahubwo babivuga muri forum cyangwa se muri sorte yo kugira gusa ngo berekane ko bari ku ruhande rwa FPR, ari advocates ba FPR. Aba bantu niba bicyane nka Kigali cyangwa se barangana nako cyangwa se barabarusha, ni nayo mpamvu jyewe muri kiganiro numvaga ko bikwiriye ko giharirwa kugira ngo abantu bamenyekane banamaganwe izo mbuga ba miheto bakreye zo gusa nkaho ari izindi branches za FPR zituma abantu badashobora kwisanzura ugatumira abantu aho ngaho, ariko ari ukugira ngo we umenye uhagaraye uhagaze hamwe nande uri kumwe nande n'abazirimo mwari mukwiye guhanurana. Reka nze ngaruke kuri ngaba ba kuri ibintu bitangiye gukorerwa mu ibanga, ariko bintera ubwoba kubera ko Kizito nkuko nabibabwiye batangiye bavuga bati iriya ndirimbo ye uyu mwana mu muhanure hagira abamwegera abandi bati byarananiranye. Deba narayikurikiraga ndeba nicaye aho ngaho numva ndibwaribwa nkumva ari kintu nakwandika. Ntihashize akanya gatoya abantu bamaze gusimbuka bya bindi bya how high, maze Aimable abaramanutse rwose araza aravuga ati banyarwanda banyamuryango bati ubusabe bwanyu cyangwa se ibyifuzo byanyu commentaire byanyu byabaye note, inzego zibishinzwe zigiye gukora ibikwiye. Ayo ni amagambo yanditswe na Aimable ku rubuga rw'intore rwari kuri email icyo gihe Yahoo I believe group yitwa urubuga rw'intore. Hanyuma icyakurikiye ntihashize n'iminsi ibiri Kizito aburirwa irengero muri izo mbuga. Ejo bundi mwumvise ibyabaye kwa ibyo bakoze kuri Jean Paul Samputu. Ibi rero byo barimo gukorera muri izi mbuga ntabwo ari ibintu tugomba gufata legere. Ikibazo ahubwo ni uko bavuga gusa ngo ibintu biravugwa tukabireka ejo umuntu agapfa nuragapfa undagapfa. Kizito ajya gupfa byatewe n'uko abantu bamwe bafashe ibyo bintu byose babigira koko crime, baberekana ko nta ari umuntu w'ikinani, umuntu mubi cyane muri societe, umuntu wahemukiye abantu bamwe babizi ko atari byo ariko baraceceka. Ni nayo mpamvu umugani wa Byumvuhore wavuze ati ntabwo nzongera kurebera n'abandi mufata uwo murongo. Ntabwo ari byiza ko abantu mwese mwabangura inzira. Ndabazi bamwe muri mwebwe mwagiye mwandika muvuga muri iyo groupe yo kwa Miheto muvuga ngo hajye ni Miheto tansiyeni tansiyeni ibintu nk'ibyo, bamwe bakavuga ngo mu mwihore ngo ikibuga kiniramo ntakize. Donc ntabwo ari uko ibyo avuga atari ukuri, si uko adakwiriye kubivuga, ahubwo nuko ari muri territoire ya FPR iteye ubwoba. Donc nicyo mavuga. Ibyo rero ntabwo bihagije. Ni byiza ko mwerekana solidarite kugira ngo ejo n'ejo bundi bamenye aho muhagaze, ejo batazamubakuramo. Iyo hagiye umwe ntagaruka kandi buri gihe bagenda bashaka undi. Ibyo rero ko kumva mugomba gukoreshwa nk'ibitiyo byo ukavaringa izi ivo cyangwa se ivo ya FPR, please bagenzi banyu bene wanyu bagiye mwarabibonye muhaguruke cyangwa se muceceke mwe kujya gushyiraho umuntu amakara niba mudashobora kumuvugira. Icyo mwagakoze ni ukumuvugira. Ikindi mwagakoze yenda mutamuvugiye mwajya kuri public mwese mukagenda none mukerekana ko ibyo atari byo mukajya kuri deba. Ni umuntu bamwe muravuga ko mwiganye. Miheto rero bamwe batamuzi, reka ngaruke gatoya kuri Miheto. Miheto yabaye mu Rwanda mu gihe cya 94-95 ya guverinoma yitwa ubumwe, yarayifitemo akazi, bamuhaye akazi ka OSIR ari kuba directeur wa OSIR. Banza arimazemo nk'imyaka ine kugera hari hafi ya za 99, aza kuvamo aza kuba ajya gukora muri ministeri ya commerce, nayo ntiyayitinzemo aza gukora muri forex bureau cyangwa se bureau de change, aho yari umuvunjayi. Banza yari afitanye business makuru dufite tugeraho ndiho nshaka kumenya uwo ari we. abambwira abanyandikiye bavuga ko bishoboka ko yarafatanyije business n'uwitwa Enoch Kabera wari umudepite icyo gihe muramuzi ntabwo ari umushyitsi muri izi media zo hanze ndetse n'uwitwaga Rugambage wari meya nabo abo bose mvuze guhera kuri Miheto Enoch Rugambage abo bose icyo gihe bageze baranafunga mu byibaza ariko bose baragiye nako barahunga mbabarire bose barahunga no kuvuga ngo bimwe Karasira bo nabo barabibonye nabo muri icyo gihe za 1990 ahubwo bagombye kwamamaza ati kirya gihe wabagahe yenda cyo cyaba ari ikibazo kiri legitime ariko barahunga niba warakundaga FPR bigeze aho ngaho mwaviraga kimwe igihugu bumvaga ibyo bintu Karasira mu kuvuga hanga bumva nabo bitaba bidashoboka barahunga none uyu batangiye kumutera amabuye kandi avuga exactement nabyo byatumye bava mu gihugu nyuma yaho igishekeje uyu Miheto kwera ko azubwenge niba rubwe nabwita ubwenge yenda ariko reka niko nabyita nibangura inzira nyine ubwenge bwabangura inzira amaze kubona ubwene gihugu amakuru nabonye mu Bubiligi yahise ajya muri cya kintu njya nita ngwino urebe asubira mu Rwanda kubera ko uvuga ati mfite protection y'ababiligi ajyayo yinvestisa mu bintu by'amahoteli kubaka hoteli ntabwo ndamenya neza aho iyo hoteli yari n'ibigihari niba ari yarimo kurengera ibyo ntumbaze ariko noneho impamvu ibiri très important urumva deja yarashatse protection y'ababiligi none uyu munsi aravuga ati yes reka noneho kujya aho nzajya nshobora kugenda muri ngwino urebe ngaruke ahangaha ko muri kiriya gihugu nuko waba uri kuri kote ku ruhande rwayo rwiza reka ntangire nerekane ko nanga cyangwa se nanga ibyo Karasira avuga ari ibintu ari amateshwa ari ibintu bibi anyway reka ne gutinda kuri icyo asubira mu Rwanda muri ngwino urebe ariko birumvikana ko wafite yende izindi nyungu arimo kurengera ibintu arimo kuvuga yenda wavuga utahari mu myaka 60 ashobora kuba ashaka uburyo azajya kuri tayaringa mu Rwanda ariko se ntabwo yanareba nibyo baroza akaba yarimo gukora ntabwo yanakumva nibi bya banepo na bose bonde bari bafite amahoteli se ntabwo azise ko abo kwa uriya musore ndamaje bo kwa ndamaje bazisenyaga bareba yarugukagara se ntiyabibonaga ariko aravuga ati yenda hari njyewe nzaguma ntacyo mvuga bareba ndise baravugaga ntabwo aricyo ntabwo ushobora kuba inshuti FPR musubiza amaso inyuma uyu munyarwanda unfortunately n'umubirigi kamwita umubirigi akaba afitanye amasano ya hafi na Mitali si bavuga ko bavandetse ari abavandimwe ntabwo rero kuvuga ngo Mitali yenda hari nage nshaka kujya muri bya bintu byo kuvuga ngo ngo ni association ngo kubera ko ari inshuti ya kanaka ngo ubwo nawe ngo na Mitali ni mubi oya ahubwo buri muntu reka tumujije mu bintu bye ku giti cye uko uruhare rwe muri iki muri ibi bibazo sinzi coincidence yo kugira ngo babe bahuje muri iyi myumvire Mitali igihe kizito yari mu bibazo niya naceceka gusa ngo kubera ko yenda batekereza ko yari sympathetic ku kibazo cya Kizito Mihigo mwumva amagambo yavuze icyo gihe
Ministri w'umuco na siporo Protais Mitali udafite abahanzi mu nshingano ze iwe yatangaje ko Kizito ngo adakwiriye kongera kwitwa ikirangirire nyuma yo gutabwa muri yombi hazira ibikorwa bigambanira igihugu ibyatumye afungwa we yabyise ko ari amacu y'inda ntabwo urubanza rwe ruraba nk'uko mumaze kubyumva ariko Ministri Mitali yemeje ko inzego z'umutekano mu Rwanda ngo zifate umwanzuro wo guta muri yombi uwo ari we wese ariko hariho ibimenyetso bifatika byakusanijwe Ministri Mitali mu muhango wo kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 umuhango waberaga mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo niho yagarutse kuri ibi ngibi
umva za FDLR hano hirya iruhande rwacu yo nta nubwo ari ishyaka ni umutwe w'iterabwoba umva undi mutwe nawo w'iterabwoba witwa RNC n'andi mashyaka atandukanye n'abavugizi bayo bariya mu by'ukuri n'ayanda ni amacu y'inda yo kugira ngo nibya bindi bya mpemuke ndamuke ariko ikibabaje ni uko hari ababumva baba bake baba benshi ibyari bikwiye bariya barimo n'uyu muhanzi ubundi twakoranaga twibwira ko dukorana neza no muri gahunda nk'izi zo kwibuka buriya mugabo Kizito w'umuhigo ntabwo Kizito akwiye kuba uyu munsi akwiye gukomeza kuba umusitari yari umusitari mu ndirimbo mu buhanzi bwe ariko ntabwo umusitari kubera ko yafashwe nimumufate nk'umugizi wa nabi nk'abandi bose hari abashobora gukeka ko wenda byaba bidafatika inzego z'umutekano wacu ntabwo zihubuka amakuru zatangaje ni uko zifite gihamya
ngo rero mitari asoza neza cyane avuga ati inzego z'umutekano zacu ntizihubuka ubwo nyuma yaho yaje guhunga sinzi niba yaravuze ati ntizihubuka kwa Kizito ariko kuri gihe zirahubutse noneho agahita yabangira ingata ashobora kumbaza kugenda kunyomoza akavuga ati ariko ninde wakubwiye ko nahunze ibyo birashoboka ibyo birashoboka kuko nyuma yaho ubanza hari bambwiye ati yigeze no kwegera hariya za Rwanda Day hariya mu Bubiligi ariko yagize ubwoba ubu nawe namara kubona protection y'Ububiligi yenda hari nawe azasubirayo ariko mwumve uretse iyo coincidence ko bavukana ko sibo bonyine na bamporiki ntibavukana ariko ibyo bavuga birasa ariko ntacyo bitwaye kuvuga ko nabo bafitanye amasano nabo ba Damien Nkaka nabo ntabwo bavukana ariko nabo barakora bimwe gusa sinshaka kuvuga byinshi ku bijyanye n'iyo audio irisobanura ubwayo nyuma yaho ari ambasaderi muri Ethiopie yashyize abangira ingata Giburayi abo bantu bamaterabwoba bavuga uyu munsi bashobora kuba aribo basangira ibyayi ariko nyine ngibyo byo miheto arimo urumva nyine ubwo ni ntabaravuga ati shobora kuvuga ati nzabirisha nuko babaho amitara ashobora kuvuga ati nzabirisha Kizito yageze aho arapfa sinigeze numva mitari kuva yajya hanze za kuvuga ko amagambo yavuze atarakwiriye ibi nibyo navuze nta mateka azabibaza niba abanyarwanda mwemeye ko bangura inzira solidarite yenda nimuyireke si ngombwa ko iyo solidarite ariko igihe hatari icyaha ntimukwiye kugishakiraho kitari muri mu Bubiligi nicyo kinambabaje n'abandi muri Canada nk'abankaka muzi neza deba cyangwa se abantu banyuranya n'abandi mu bitekerezo uko baganira ku mateleviziyo mwirwa mureba cyangwa mwumva n'amaradiyo ariko mukanga kabisa mukashyira ibiti mu matwi mukumva ko ushaka kwicara kuri Facebook ahangaha muri Amerika kuri WhatsApp ahangaha muri Amerika ukagambanira umuntu uri mu Rwanda wavuze ibintu wiri kuvuga ahanga wowe kubera ko gusavuze ibyo utanejejwe nabyo ngo ni ukugira ngo bigaragare ko wowe uri umu victime kurusha abandi ukunda abatutsi kurusha abandi ukunda abacikacumu kurusha abandi byahehe ko ari ubusambo ko ariyo yanda ahubwo mutaravuga yaba yarayivugiragaho ntayivugire kuri ibi bintu by'abo bantu nyine yagezeho nawe akaza gusanga abantu bakwiriye kwamaganwa niba nabagira inama bakanyumva mufungure YouTube channel muhakanye mujye rwose kumugaragara muvuge ko Karasira beshye ariko aramutse agize ikibazo aya magambo azabakurikirane n'izi mbuga zanyu zizabakurikirane maze amateka azabibabaza ni ntagushobora guhindura uwuriwe ariko nizere ko nubwo hari abazagushima bavuga ngo turi kumwe namwe mubizi ko batabakunda nawe udakunda ariko nta mahoro muzagira mukomeje kutwika mushyira ibintu hanze nkariya byo kugira gusa ngo bizane umwiryane cyangwa se bigirire nabi umuntu nkakarasira mwese muvuga ngo mwariganye mwarabanye mwacecetse mukareka ko Kigali nayo itoroshye ni ngombwa ngo mushyire mwakanyu injiji gusa Ntaganda Nepo nababwiye ko ntaribuze kubigarukaho Dr. Kayumba Claveri nabwo turacyashaka andi makuru reka ngaruke ari naho nsoreza kuri aya makuru ya Sergeant Robert cyangwa se Sergeant Major Robert ni Sergeant Major ariko yita Sergeant nako bamwita Sergeant Robert yenda kubera ko ariho yatangiye kumenyekana cyane mu bintu by'ubuhanzi jyewe mfite ikibazo kubera inyandiko zanditswe n'uburyo zanditswe New Times yaranditse yes no muntu uri famous mu Rwanda igihe cyaranditse Virunga Post niyo yabanje kwandika igihe cy'ikopinga aho ngaho batangira kuvuga ngo yarahunze ajya i Bugande ariko gishobora gutuma muhanga cyangwa se kibatera impungenge mwese nuko bavuga ngo yari yasinze ngo cyane ngo cyane ngo ku buryo ngo yasambanyije umwana we ngo kubera ngo inzoga ngo ndetse banditse amagambo yabo ngo ku buryo bukomeye ntabwo ndasoma article y'icyongereza ariko y'ikinyarwanda niko batraduje ngo kubera gusinda bikomeye ngo asambanye umwana w'umukobwa we barangije muri iyo nyandiko contradiction irimo nuko bavuga ngo yahise ngo arealiza yuko ngo ibyo yakoze ngo ahita afata inzira arahunga none se niba yarasinze ku buryo bukomeye akaba atarazi ibyo yakoze yenda kore n'umwana we ni gute kandi ahita amenya ibyo yakoze agahunga bikantera ubwoba rero ko bashobora kuba ibyo bavuga ari ibihimbano ariko birashoboka ko yabarahunze nzategereza natindifa navuga ko yenda tahunze nyuma tuza kumenya ko yahunze information ndazibona message ndazifite zikonfirma ko yageze ku butaka bw'i Bugande na Sergeant Major Robert niba Kabera niba warahunze ukabutwumva facing turakurikirana buri munsi ariko jyewe ndatinya ko waba uri mu maboko yabira bisambo yenda se bani batarakugiriye nabi nabo bamenye ko turiho tubikemanga kuko na nyuma yaho muri iyo nyandiko baravuze ngo yagiye agira ka gitumba nawe mutekereza umuntu wasinze cyane bikomeye ngo ageze ka gitumba ngo nyira mu nzira za panya ngo yinjire Bugande izo nzira rwose umuntu wari ukoze ayo mahano wari ukoze ayo marorerwa agafata iyo liberty yo kugenda muri ubwo buryo ntabwo ndiho mbishira amakenga nayo mpamvu nzabigaruka hejo ngakomeza ngakora ubushakashatsi nkababwira n'ibindi mwumve rero ku bamwe batamuzi yenda mutigeze mwumva ku bihangano bye reka mwumvishe bimwe mu bihangano bye yaririmbaga mu Rwanda bitari byandi bya gisirikare gusa ariko nabyo nyinshi cyane zari mu izo njyana za gisirikare reka imwe n'imwe mu ndirimbo ze ntabwo ndi wirangize ariko yenda iratuma bamwe mumwibuka imbaga byari ibintu bya gisirikare ndiho ndavuga ngo yaririmba ukagira ngo yenda hari sindamenya amakuru ye ariko inyandiko zimo ziva i Kigali nizo gukemangwa izi nizindi mwe mu ndirimbo yagiye acuranga
moja kwa moja kwa best friend mafunzo ya jeshi yakaanza mudogo kwa mafunzo na kuvuka chua mikwazo la haile nilifunzwa ya fanzuli nilifunzwa kipindi kile nilipotoka nyumbani
waliniuliza
nyumbani maswali yalikuwa ni mengi
waliniuliza
nilipowaambia kwamba mimi naenda jeshi
walifurahia
papa na mama na ndugu zangu waliniruhusu
niende jeshi
papa na mama na ndugu zangu waliniruhusu
niende jeshi
na nimekuwa
yatare yote yamepita
sasa hivi nini mtu mzima na nimekuwa
yatare yote yamepita
safari ngumu na kazi ngumu
niliyapiti hivi niko salama
kaza mukana na songa mbele
niliyapiti hivi niko salama
kisho kusawishi na mifano
niliyapiti hivi niko salama
rani zigizaga dash down
niliyapiti
Touch into the papa iku All crawl, set fight on fire Fire, fire
Moto mkari kwa kumushamri adu
Itani mito ni moto
Fire Moto mkari kwa kumushamri adu
Itani mito ni moto
Moja kwa moja kwa beki Mafunzo ya jeshi yakaanza Kogo mudogo kwa mafunzo na kufuka chua kikwazo
Kubandi rero batigeze mumenya Serge Major Robert muri ni wagiye usubiramo za ndirimbo abasirikare bundi bakunze kuririmba muri morale birukanka ariko aza kuzihindura nk'indirimbo zo kubyina ndibaza rero mwese mufite image y'uwari we ejo tuzagaruka birambuye kuri iyimvugo inyuranamo ya Kigali ku buryo bitera kwibaza niba ahubwo badashaka kumugirira nabi ndagira ngo nibutse abadukurikiye ko Serge Major Robert Kabera ni umwe mwibuke ko twavugaga ko kwa Joy mushiki wa Rwigema hagiye abantu bake kumutabara cyangwa se kumushyingura bari bake cyane ari muri ba basore bagaragara bambaye makoti n'udu t-shirt turimo amafoto ya Joy bagiye kumushyingura bagiye kuba bari bakeya nuko leta y'u Rwanda ifite impamvu yashaka kubagenda kubari bake cyangwa batajyayo ariko noneho kuba we yarashoboye kujyayo ndetse bikagaragara niyo sympathy bamwe bakanatubwira ko ndetse ahubwo hari n'abakeka ko ngo ashobora kuba afite nk'apfana na Rwigema atari no kuvuga ngo nukumukunda gusa ariko tudashobora kuverifya nabyo birimo kuvugwa reka rero ejo tuzabibagarukiyeho tuzabivira muzi tubabwire ibyo uyu mu Serge Major ndetse nizo nkuru tuzibasesengurire bamwe mu bakunzi bacu batwandike batubaza niba nta kintu turi buvuge ku bintu bya Buyoya ni byiza cyane ko koko abantu bamenya development y'ibintu biriho bivugwa kuri Buyoya ndiho ndategura ikiganiro nabwo ndabivuga nkibuka umuntu wa comprehensive avuga ati Jean Paul avuga ngo uriho radukorera itohoza barangiza bigaheriyo iyo utarabona makuru meza ari gihe koko bishobora gutinda ariko ibi byo kwa Buyoya ntabwo bizatinda kuko icyo nshaka kumenya cyane cyane ni ukumenya SK yarirukanwe cyangwa yakoze resignation yatanze yatendinze in resignation mbese yaba yareguye ku bushake bwe cyangwa yaba baramuforushije kwegura ibyo bintu bibiri rero bizatuma analyse zacu zifata uruhanduru cyangwa urundi bifite implications zikomeye reka tuzabikurikire mu biganiro byacu by'ubutaha mushonje muhishiwe rero ejo ndagaruka kuri ikibazo cya sergeant cyangwa se Serge Major Robert Kabera reka rero mbasezereho tuzongere duhurire mu biganiro ejo ndibaza ko no muri Europe mu Burayi bafite ikiganiro cyakumanywa ubwo kuri internet muzagikurikira amasaha ya kumanywa yo muri Amerika, ariko ku bandi bari mu Rwanda bashobora kuzakibona amasaha ya ninjoro kuri YouTube, gishobora kuzaho gatoya, gikereho gatoya ariko bidatinze cyane. Reka rero bakunzi ba Radio Iteme, twari kumwe muri iki kiganiro, reka mbasezereho mbashimira ko twabanye, naho butaha mwari kumwe nanjye Jean Paul.
Tatu kubarare nkamagana abantu kumirenge bashaki wamazina uramano kuramboka kwirirwa byo biragurwa
dorindi aniwe wadaba jihama
Forty-five.